quiso como anzo. Kila siku miurudia kukuambia roho ilikwama hapo kwako. Ficha tushaweka mipango. Mapenzi ikishift gear, ninajua tu ni wewe bado, ni wewe bado. Kupenda na kupendwa tofauti na
nikisema nataka mapenzi, simaanishi nataka uzidi. I wanna feel the love, I wanna feel the love. Nikisema nataka mapenzi, simaanishi nataka uzidi. I wanna feel the love, I wanna feel the love. Kiss me and touch me and hug you. I'm a language to you, did you know this? Nimekumiss, ninazidiwa sana. I've been working so much for you lately. To deliver kwako na huoni. Ukini this, italemewa sana. Nikisema nataka mapenzi, simaanishi nataka uzidi. I wanna feel the love, I wanna feel the love. Nikisema nataka mapenzi.